studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heɗiɓe studio Tamani oɗo saha sakaki mawɗo Ousmane Dikko haalantoon kabaruji gonɗiɗo ɗi ƴiwde maison de la presse ila Bamako. Mamadou Ouattara wangani en to ɓoggui janɗe to yimɓe sahal e wuddu leydi meɗen ana hakkunde metti e kulol batte wayde ndenago denguiɗo toon waɗa watta hono torraji waddani golloɓe mobilaji yogaɓe ka accude golle fewde e wayde ndenago nde inde andite en yogaɓe gaɗi gonginali ana torri du batte hono ko anniya politique ko fu wala fa yimɓe e jawle mum en ndeno yontere pade julde layya nde tiiɗalla coggu baali ana torri yimɓe gallude mawde nde ɗo baali ɗi cottete ɗo yogaɓe mbi eɗi tiiɗi biyenal waran fuɗɗitinde Bamako le lewru décembre waroru ndu ndenno puɗɗoɗe yambere muɗum yo ñande noga e goho lewru septembre sarta yo ɗe goni toɓɓe sembe kabaruji amen hande bisimilla moɗon e dow studio Tamani. Bandiyaku fuɗɗiti saha leydi Mali nenno karangaji fawarde kamioji adoji kake ka fu daɗali fa yawara yimɓe e jawle mumen fu ɓuyti waɗa watta muɗum heewi ɗe nde yontere ɗe jonte cakitiɗe fa waddani hono yimɓe sahal ka wayde famude e bilede e ɗiɗo gakiji keɗɗano Oumar Waygalo fa ɓeydoro ɗum faamu
yimɓele gomɓe le sahal leydi ndi ana yaaha tan tiɗallaji ɗi ana ɓeydo toon wattu jonoɓe kolliti wiide wakkati fo yimɓele bomɓe sumbuɓe e palotoɓe toon leɗati altinere ƴaɓɓinon nde ɓe kolliti wiide hakkunde gawo kañi e bourem won yimɓele bomɓe sumbu paliɓe toon joom mobilaji e ɗati ɗum waɗi sababude soɓe teeti ɓen kala koɓe tawi e juuɗele muɗum en fur maire bourem o jatan wonno toon o holliti wiide yoɓe yimɓele jeegom joon en kaɓorɗe noon to an songo to yimɓele gomɓe tonɓe ɓe kolliti metti maɓɓe ley ɗiɗo golleji ɓe mbi maggal paɗe gomɓe tonɓe jaati kokkidirta juuɗe yimɓele bomɓe sumbuɓe soɓe an paloɓe to wakkati fuu e ɗati alan ƴaɓɓiɗoɓe kolliti wiide camion goto mo dabaji gonno e muɗum baali yimɓele bomɓe sumbu pali ɗum an songoto iɗum woɗɗiri an songo ko yaata kilogaji noga e joyyi le lewru ƴaɓɓinon ndu nokkunodirteɗo koyrotawo iɗum le laamu ñafinki o hollitamo wiyeede yimɓele bomɓe sumbu kañi en naati so gaɗi toon ko yaata eruji tati ɓe jaadi e motoŋaji tati kañi wotoro goto bitiki goto moɓe tawi toon o du ɓe jaadi e kaaki muɗum fur ɗum waɗi sababu wattu joni o so yimɓele donnoɓe mobilaji gomɓe toonɓe puɗɗi murtere muɗe an yaa balɗe sappo wattu joni o kamiyoji ɗi fa yettoyo karangaji ɗi e ko nandi e muɗum mobilaji ONG ɗi fuu celli nangude ɗati gonɗi toon ɗi iɗum wondi e waddude tiiɗallaji goɗɗi kasen e yimɓele gomɓe toonɓe
yimɓe région ngaji sahal leydi meɗen gana weɗaɓe fewi batte hono wayde ndenago denguiɗo heedi toon o dow lawol gawo yaade ɓurem ɓe kolliti anniya politique akudu fuu wala fa yimɓe e jawle mum e ndeno ndenne yimɓe toon dardi hono laamu o ka heɓana ɗiɗo tiiɗallaji jogola jawniɗo Moussa Souma Mayga inde andite gawo wonko haalde Samba Doumbia keɗɗene ko Ousmane Niale Bouly faccitani e
bonandaji an gaɗe gereji fulle sahal ngal walane fuu ko waɗa fa yimɓe ndene ko mbiyami ɗum jaɓɓitake eɗum hani dara so wona ɗum torramu mawnan sanne se jaam wala bonande mum wala fuɗɗo haaɗi wala fuɗɗo neɗɗo wawi yaade joni le nokkuji ɗe laawi ɗi mboɗa ndenago du wala torra fu ɓura ɗum fay keñe dow lawol gaw ɓurem ngol bonandaji tati gaɗa dow maggol ndenno ɗi tiɗallaji ana kaani tewtanede dabare so wona ɗum jamare nde jaati murtan hay so murtine mono fuɓɓaman kaɓorgal mum ndenne torra mum ɓurata bonde fa himɓe jawɗele mumɓen ndene kina kabaruji ɗi mbaylite ɓe ɓama dabareji kesi so wona ɗum tan moƴƴa ɗumi waɗe sukaɓe jokolɓe anan le nokkuji ɗe gala golle ɓe ɓama ɓen ɓe dokka ɗum en kaɓorde fa ndena nokkuji mumɓen so wona ɗum ana mbawi kañum hoore mumen murtude ɓe ɓama dabareji kanɗi ɓamede fa nokkuji ɗe ndene
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fa e dow bemel amen Facebook na Twitter ɗo studio Tamani le yontere fewdogo juɗde layya nde ndenno yimɓe gallure mawde nde ka fa warde e ley leydi ndi fuu ana torri e ley tiiɗalla baali ɗi Bamako ɗo hono cogguji majji du ana tiiɗi e wi yimɓe fay ko laamu o darani ko ndenno waɗali se ɗum yaafi yogaɓe ɗum mbi won ɓeydi mosala seeɗa ka ndenno keɗoɗenno Ousmane Niale Bouly e Mamadou Sama Seku koɓe kaali
Mamadou dow motomum ana wondi e termodirde e cottowo kaɓe pamara e coggu e wi makko cottoɓe eɓe tiiɗi ɗum e tawede o yettake cottirɗe kewɗe keɗe ko haali dow faccitago Mahamadou Sama Seku
fa hande mi heɓai mbalu mbaro e bawɗe an kala ko jimi ana tiiɗi cogguji ɗi ana tiiɗani kan mo ɓuri fof famɗude coggu e majji yomo ujunaji sappo e nayyi ɗum woni mo jimi heedere wuywayankotor
Ibrahima Tarawaré du ɗum tayki o gollowo laamudu holli wiide coggu baali ɓeydeke fa ɓuri duuɓi ƴaɓɓeɗi ɗi keɗe ko haali dow accitango Muhammadu Samaseku
setane mem
bali hikadi ana buri di rawanen di tidude sabi rawanen hebi no sodde balu hakunde unya sappo e tati e kanya unya sappo e nay tawene di hikadi famdi fuf unya sappo e jagom ma unya sappo e jenay dun ana tidani bibe leedi malindi
e wi makko cogguji kertna lamudi nafa jom en kureji sabi be bawanaydi kede ko haldo faccitango Muhammadu Samaseku
mem fay dabaji ilam ngadani cogguji kertadi di njafali sabi be kuliti wi de cogu hakunde ro o hakunde unya sappo e didi e unyaaji nogay tawene sa yutugo tun unya sappo e jagom ma unya sappo e jetti be biyata
20000
tawene won biltibe dabere lamunde hono Boubacar Ba holli wi de joni watta duubi joyi o mo soda baldi lamu o wadani bibbe leedi di kede ko halido faccitango Muhammadu Samaseku
j'avoue que
min kam ne milo wi de hikadi buri yafude dina di rawane di dido dabereji lamudi yo mojjere mode non wonande bibbe leedi di sabi do kay cugidi fu fan ngodi e hakkile am min kay non dum wurri hikka wadan tagan duubi joyi e kawar mudum
men mutan ko
jeyobe hewbe kolli wi de cogguji di ana keewi dido daba njafa honno be biiri ni ka o wi e dum famini sabi ngure dabaji dido ya kede ko halido faccitango Muhammadu Samaseku
so sir puisque
ana tidi kay sabi kala ngadu termude dum halata minan e ko amen min andi wide dum yafa kabe fama wide yo batte ngure dabaji di jati wana hunde yafunde min cioda botur goto hakunde ujnere tembere jetti ma ujnaji didi dun ana certi al musaddaji keddi
de depense deda
faysi baldi ana keewi le bamako hatta hitande fu o sifo goto wodi le badale julde layya hebgol baldi di yata ciagal ummadara
hono kejaado onu le male do tilke dawol muudu le leedi Mauritanto o yidi du e kanankobe muudun tobbe didi nabima ton nan habugol e torra kanyu e fuditingol dabare deere e deruntinal mali kanko Mohamed Salem Anadif ana o yidi to omo yeli du nyibugol hono gollidinde e G5 Sahel kede ko Mohamed Salem Anadif horejo minisma hali le facitango Umar Waygalo
vous savez le rapport qui existe entre
on a andi mali e murtane ko ni hakkone de do leedele didi yo leedele didi kerindirde min ngari do murtane do fami darta hakkilaji mabbe wattu jono dati dibe gondi e yaltide faabe kaba e jihadin kobbe eden andi fa jam e deedere nyibale le fongol fu e mangal mudun wajibi sina jam e deedere warta le mali dum wadi so min ngari do fami keba hakkille kanko Ould Abdel Aziz o ti allaji gondi do mali do idum anda yello hono jihadin kobbe kabirte fa kaldan e kawrangal duttabe dum fu min ngari fami kettinomo wattu jono yello mo hokkami hakkilaji lobbi jihadin kobbe yobe wayde yimbe fur fa jam e deedere nyibale mali sina leedele kerdirde le nokko o fu tinno dokkindire juude leedi murtandi du tawe hen
hono kawrata suka mali noddi tengal bienal yo ngal do kawrital chartanongal nenno hitande 2012 le ngalduro motinde wartirama bamako do le lewru decembre ndudo nenno warorundu ministre finata leedi meede andini o do kabaru yontere jabbinde nde e le ko yaano tumbutuko e wi Ramatoulaye Diallo nde yambere hertinande hertande du fuddan jemma nogay go lewru septembre ende ele yambereji ndima ko leedi meden nenno ministre o holliti finatawa ana tawda e ko tabintinta dabareji deejere e deuruntinal fu kede den ko Ramatoulaye Diallo haali tumbututo le faccitango Ousmane Niali Boli
nous avons voulu organiser une
ko min gidi ardinde gal binal farde mangal gal finatawa gal wadede jori min gadan ko min bayi fu fa binal mangal bo gal wadede gal wade mottino haniri daranibe finatawa kany himbe fu dun darte amen wombe li male wombe le leedi godde fu kulli min wiide ana jidi binangal wadde duube kewdi ko dum wayri wadede tawena nafa modo woni hen dun fu won le sinngul kaldal e kawrangal ministere kumanini finatawande holli wiide fa jam e deejere hebe dum haani tawede hen kayridu fa jam hebe de daronto dido golleji bawdi wadde fa jam hebe wadde gal binal farde mangal wadede yottinde aadi mum bamuno komi anni wadde de golleji magal jam noga e goo fa weta noga e didi septembre sabi dum nyaloma mali mawdo non fadde golleji di jukkintinede noga e nay leuro septembre
même but pour le 24 décembre inchallah
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarte kabaruji region ngaji meden ke ben famuta le region kulikoro o ka tobama le leuro urtundu ko yata millimètre uji temenay e chapande joyi odo adadu andinama le tongane lewru utundu nden toboji di latorike no fewri kubi du hono region ofu ikeji hono demaji cercle ji region ofu kanon di ngadi hono bonandaji kaaki le cercle kulukoro joyla kanga bafa warde e kati hono galbal layaji hitande 2016 uditama kenya to tumburto yeso lamu joni woni arande arande e ko yimbe tombutu kebi ton godo luma dun galbal imade mudu yo faabade fa kala heba hono daba mo coggu mudum yaafi iwde ujinaji jeddi yaade ujinaji sappo e jeego heedi sigasu to hono ɓuytude kutteji bonandaji piɗal rimrududu woni ɓeynudude debbo woni imade andande ñaw o puɗɗo ɗum puɗɗu ɗum du sigasu beetey hande ila o ganali ila o jangali le lewru hurdu nanno ujunaji ɗiɗon debbo ƴeewte yalla coomali ñawi o nanno yo gollirde cellal région o ɗum région sigasu o fof kañum usaid ndarodi e oɗo golle ɓe ɗo kadduɗe ɗiɗo kabaruji hannde kedde heɗade yewtere ma ana yesso yen tawde janggo